Umshumayeli 4 verse 1. Ngase ngibuye ngabona konke ukucindezela okwenziwa phansi kwelanga, bheka izinyembezi abacindezelwayo babe ngenamduduzi ohlangothini lwabacindezelayo kwakukhona amandla kepha bona babe ngenamduduzi. Verse 2. Ngase ngibusisa abafile asebafa kunabaphilayo abasekhona. Verse 3. Kepha badlula bobabili nguye ongakabikho ongabonanga umsebenzi omubi owenziwa phansi kwelanga. Verse 4. Futhi ngabona wonke umshikashana konke okwenziwa ngekhono ukuthi kungumhawu womuntu ngomakhelwane wakhe. Nalokho kuyize nokufuna umoya. Verse 5. Isiwula siyasonga izandla zaso, sidle umzimba waso. Verse 6. Kungcono ukhweshe lokuthula kunezandla zombili zigcwele umshikashiya kanye nokufuna umoya. Verse 7. Ngase ngibuye ngabona okunye okuyize phansi kwelanga. Verse 8. Kukhona oyedwa kanaye wesibili, yebo, akanamntwana, kanamfowabo, nokho kuphela komshikashika wakhe akukho, namehlo akhe awasuthi ngengcebo, uthi, ngishikashikela bani, ngiswezisela umphefumulo wami ngokuhle na, nalokho kuyize, nenhlupheko embi. Verse 9. Kungcono ababili kunoyedwa ngokuba banomvuzo omkhulu ngomshikashika wabo. Verse 10. Ngokuba umabewo omunye uyakuvusa umngane wakhe, kepha maye kuyo oyedwa lapho ewa engenayo wesibili wokumvusa. Verse 11. Futhi uma ababili belele ndawonye banokufudumala, kepha oyedwa angafudumala kanjani na? Verse 12. Nakuba umuntu ahlula oyedwa, ababili bayakuma phambi kwakhe, nentambo emici mithathu ayisheshi ukugqashuka. Verse 13. Kungcono umfana ompofu ohlakaniphileyo kunenkosi egugileyo eyisiwula engasakwazi ukuxwayiswa. Verse 14. Ngokuba waphuma etilongweni ukuba abe yinkosi, yebo, wazala embusweni wayo empofu. Verse 15. Ngabona bonke abaphilayo ababehamba phansi kwelanga bekanye nalowo mfana obeyakuma esikhundleni sakhe. Verse 16. Kwakungekho kuphela kwabantu bonke, bonke ephambi kwabo, nokho abafika emuva abayikuthokoza ngaye, impela nalokho kuyize nokufuna umoya.